Amawubo 138 verse 1. Ngiyakukubonga inhliziyo yami yonke, phambi kwaNkulunkulu ngiyakukhubela. Verse 2. Ngiyakhuleka phambi kwethempeli lakhe elingcwele, ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho, ngoba phezu kwakho konke ophakamisile igama lakho nezwi lakho. Verse 3. Ngosuku engakhala ngalo wangiphendula, wangiqunga isibindi wangipha amandla emphefumulweni wami. Verse 4. Onke amakhosi omhlaba ayakukubonga Jehova lapho ezwile amazwi omlomo wakho. Verse 5. Yebo yakuhlabelela ngezindlela zikaJehova, kuba inkulu inkazimulo kaJehova. Verse 6. Ngoba noma uJehova ephakeme, uyanakekela nokho ophansi, uyamazi ozidlayo ekude. Verse 7. Noma ngihamba phakathi kwenhlupheko uyakungiphilisa, uyakwelulela isandla sakho lakweni lwezisazami sokunene sakho singisindise. Verse 8. UJehova yakufeza okwami, Jehova umusa wakho umphakade, ungashiyi imisebenzi yezandla zakho.